abangani bami asambeni siye ekhaya kumnandi. Siyohlala sijabula ngekho kuzo munye ekhaya kumnandi. Ngibanje ashone ekhaya sojabula sihlale phansi kumnandi. Such a booty, morning bang.
Channel, give December pause out.